Aha, ono muwala ya mpambo moyo. Oh, oh, aha.
Oh my darling,
jagala mfukulire omanye baby byonkola. Baby ebindeetera okukulowooza era omutima gweuba mbakukana bemba baby sikulaba. Oli kyakulya ekimpoomera kweraba bwinyirira kubanga nina omulungi abasinga. Kano kayimbidde gwennyabo kimanye nti abawala obasinze baby wange obasinze obulungi
kimpaku
ontambulira mu mutima muli hani wange
kimpaku
nja kukola ekisoboka kyonna nkwefuge
kimpaku
oli muwala wa biroto byange baby
kimpaku
mu butuufu obasinze hani wange obasinze obulungi
kimpaku
ontambulira mu mutima muli baby wange
kimpaku
nja kukola ekisoboka kyonna nkwefuge
kimpaku
you're the girl of my dreams. Oh, machiku
funguza nnyo lwaki kutunuulira okubanya eriiso n'empitawo ensonga eno oli makula gye ntera tosangika gwe mumbejja w'omutima gwange manya oli tuusi mu kaseera k'ennyonta ate bino by'omwenyanzi olinzisa bebi olinkutula ebyo by'omwenya olinzisa bebi ono nkutula labalaba oko wakula piga mwana kwe obulungi bwo tebusangika abawala obasinze bebi wange obasinze obulungi
kimpaku
ontambulira mu mutima muli hani wange
kimpaku
nja kukola ekisoboka kyonna nkwefuge
kimpaku
oli muwala wa biroto byange baby
kimpaku
mu butuufu obasinze hani wange obasinze obulungi
kimpaku
ontambulira mu mutima muli baby wange
kimpaku
nja kukola ekisoboka kyonna nkwefuge
kimpaku
you're the girl of my dreams. Oh, machikuku.
Mukwano kye wanunga kubana kusiriwala obalweza kayayana bye wanungisa nemeto kubitekera zijukire ekiroto kye nalota mukironga bakutwala nze nentya nesisimuka nga nkunywezeza enga bwe nkaba wamunza oba mbadde kisa kugamba nadda mu kumwenya nali ngenda kwatula noyimba kayimba kampootulo n'okunyumirwa n'onkwatako mpola mpola nga bw'oŋŋamba oli nange wendi sirikwabulira abawala obasinze bebi wange obasinze obulungi
kimpaku
ontambulira mu mutima muli hani wange
kimpaku
nja kukola ekisoboka kyonna nkwefuge
kimpaku
oli muwala wa biroto byange baby
kimpaku
mu butuufu obasinze hani wange obasinze obulungi
kimpaku
ontambulira mu mutima muli baby wange
kimpaku
nja kukola ekisoboka kyonna nkwefuge
kimpaku
you're the girl of my